kama Zambia. Ndiye mwine wake na koti mazuka Stuji akena
somewhere in Africa. Home sweet home. IQ Satisha
Birimba 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 Birimba
Ineni nacha ilache kufinache Lidimbache Ndabafika lila Nishina popondi na soma Ulu opo manjiba popondi che Wala nisi bando nisipache Ndabafika lila Na popondi sini mapeseka Nishini maauti che Ulu nikankala kona something Nishini kufirimbache Inacha ila sorry mighty
Inacha ila kukala Birimbaya Ina birimbaya Inacha ila Birimbaya
Tikaenda kubia ulo mbaka kukuliko Maka maka ngatifu makelo viliko Kulini makala paladiso ya mene Sinisiva mwene nilili nenane Oki vili mbakuli mwene ni mavitengela Sinisiva mebi ni maviambwelela Ndava fikalilo lotura sinima gona Ulo palifakudia sinima vifuna Sinisiva mebi ni nalowe Wakapela kisienda na fuma
pewa Ina jaira Birimbaya Ina birimbaya Ina jaira Birimbaya Ina birimbaya Ina jaira
Choka, give me one. Kotu anosa vila mwana The first place ni kwati ni kumulo Ifwe lafu kuno ni kulo Lemi jansi munga ni kalasti Sini chetu I'm so fasty No temper ni stress free Olo neka kapeti
Ina ni najaira Birimbaya Ina birimbaya Ina jaira Birimbaya Ina birimbaya Ina jaira
Yeah.